lo yesu munange saba kuyogera kone katunda ngawe wagamba mbokutuke wa mukama tuliita mulinya lyo sebu nsaba kumpisa mu njogere kona ye nino bubaka bwange bubuno kuba ye tata ye tata waba tata bakunoyo bitulopera ye kamara byonna kimanyi nawe ayikabamba ggulu nanyini nseeno gwe yakola isamasiya ne juda mukama katonda munange yenze gomanyi yenze omuddu woowe gonjebwa wadulusi bisoba n'olumwa abasumba bawaba siriwa n'okulanga bizibu nono siriwa n'okusaba byogaba kuba wabimpa nzize kusima kusima bulamu mukama ndikontentedi ekyamazima sitoma ayi katonda wange webale ndikontentedi zani tata kwolese mukama ng'abalalo lumbe lwabalya ndikontentedi funa ekikumi ekyokulya omulimu gwange wegulina baana wampa ndikontentedi wankizo yesu yenze gwe yafiirira ku musalaba niwankizo nina katonda wamaanyi awonye ebola mwana gwe niwankizo nina katonda wamaanyi agaba mane tatasonyiwa nimulimba nimukuusa nvuma n'ovuma tata nkuumira abange nkuumira abazadde n'emikwano n'ebaganda bange nedda sejjusa nseeno sejjusa kikyende sejjusa bunoobulamu bwange omwoyo omwoyo jangu otubeere ndikontentedi ekyamazima sitoma ayi katonda wange webale ndikontentedi zaani tata kwolese mukama ng'abalalo lumbe lwabalya ekikumi ekyokulya omulimu gwange wegulina baana wampa ndikontentedi nandibadde wanza omuyaga nandibadde wanza talina bizimbo babugagga yegwe wannonda yegwe wanyamba wannunula mu nsi y'ekibi mukama wannaaza wafuula omuntu wannaaza nanaaba ku musaayi gwo nalyana ku mubiri gwo omwoyo omwoyo jangu otubeere omwoyo omwoyo matibu mbulamu wange jangu otubeere yeyanze mukama neyanze z'obulamu mutima gwange neyanze mukama neyanze z'obulamu bwange ndi mumativu mukama ndi mumativu mumutima gwange neyanze mukama neyanze z'obulamu bwange ne